mapenzi ya siku hizi so kama ya before. Unaweza kiza kila kitu nicho nacho mwisho ukatoka zero. Sina muda wa kuzuga, sema ukweli wako. Mana maji yamezidi unga, yamenifika kwako. Somebody tell me how to please a woman. Somebody show me how to please a woman. I don't go out of my way just to please a woman. Spend all my money just to please a yeah. Yendo kisa niko club. Kila siku ni masela na ulapu. Nyumbani hapa kali kitabu. Kesi mashitaka ni nasomewa vitabu.
Oh yeah, nena. Basi nena. Yempata laka yako. Rudi kwa mama. Terminator, contra Terminator, Terminator, oh Terminator, Terminator, contra Terminator, Terminator. Una una complicate, ama isha simple. Utani wana stress, na makasi rico. Una una complicate, ama isha simple. Utani wana stress. Namakasi biko.
Somebody tell me how to please a woman. Somebody show me how to please a woman. I don't go out of my way just to please a woman. Spend all my money just to please a yeah. Yendo kisa niko club. Kila siku ni masela na ulapu. Nyumbani hapa kali kitabu. Kesi mashitaka ni nasomewa vitabu.
Ooh yeah, nena. Basi nena. Yempata laka yako. Rudi kwa mama yako. Ooh yeah, nena. Basi nena. Yempata laka yako. Rudi kwa mama yako.
Terminator. Oh, oh Terminator. Contra Terminator. Terminator.